Nisikilize, labda una maana kwangu mi. So let me guide it, so let me guide it, so let me guide it. Tunaipunguze hofu juu yangu, trust in me. If you don't mind it, if you don't mind it, if you don't mind it. Mapenzi yananipa miradi, she bite me, killing me body. Stoki kama jinamis, kanipiga loki, sina pingamis. Mapenzi yananipa miradi, she bite me, killing me body. Stoki kama jinamis, kanipiga loki, sina pingamis. Controller, controller, wewe ndo controller. Fanya utakavyo, baby. Yeah, controller, controller, wewe ndo controller. Fanya utakavyo, baby. Navurugwa, ulivyo navurugwa. Noma navurugwa, wanimaliza navurugwa. Baby navurugwa, noma navurugwa. Animaliza na vurugwa, oh, wazi wetu topi wajuku ku. Imagine ulivyo beautiful, chochote utakacho ni kupe. Roho yangu thabiti nye upe. Nigiani gani gani kama blue, blue. We mawingu mianga ya blue, blue. Wewe ndo mpenzi na true friend, true friend. Hai, wapenzi ya nani mamidadi. She bite me, killing me body, Stoki kama jinamis, kanipiga loki, sina pingamis. Mapenzi yananipa miradi, she bite me, killing me body. Stoki kama jinamis, kanipiga loki, sina pingamis.